mtoto anabonge la zigo. Tulikutana nightclub migo migo. Toka tanga rangi flani mdigo. Nika mtamani nika sema here we go. Mwendo kunata, sura mepata. Toto anavutia kipotabu matata. Kiuno kama nyigu mina waza kikata. Kikata, baka mabitozu wanadata. So, anda nivutia. Moyo wangu wote mina weza mpatia. Ikiweze kana mfunge nae mpaka ndoa. Sio siri huyu mtoto ntaka kumuwa. Yeah.
Fall in love, fall in love, fall in love, yeah. Fucking in me, fall in love, fall in love, fall in love, yeah. Fucking in me, fall in love, fall in love, fall in love, yeah. Fucking in me, fall in love, fall in love, fall in love, yeah.
Yeah, yeah. Nashanga wana pata woman kiwa nawe. Baby, nikiwa nawe. Hata nikifa leo basi mini ziwa nawe. Baby, nisiko nawe.
Nashanga wana pata woman kiwa nawe. Baby, nikiwa nawe. Hata nikifa leo basi mini ziwa nawe. Baby,
ndugu wanasema eta meniroga. Mechi zetu bao tatu wala siyo moja. Mkimsema hovi na waona mnavioja. Najiona boss yes tukiwa pamoja. Nishatamani mama akujue. Nije kwenu familia yako nitambue. Nikikutaka mtu yote yasi nisumbue. Na mwisho siku jiko langu nichukue. Usipagawe na my ex yo my experience. Many ways akwa kom the money sina sentence. Tupo present how you think about a first. Me the president kwangu yue when the first to game.
Nashanga wana pata woman kiwa nawe. Baby, kiwa nawe. Hata nikifa leo basi mini ziwa nawe. Baby, kiwa nawe.
Fall in love, fall in love, fall in love, yeah. Fucking in me, fall in love, fall in love, fall in love, yeah. Fucking in me, fall in love, fall in love, fall in love, yeah. Fucking in me, fall in love, fall in love, fall in love, yeah.